ifananye chukwu nuwa
ifananye chukwu
ifananye chukwu
ifananye
jebe nuwa chukwu dumeje nu
ifananye chukwu
ifananye chukwu
ifananye
bala nuwa na chukwu neche mu
ifananye chukwu
ifananye chukwu
ifananye
bele ya kwalele ye ficha manya nu
ifananye chukwu
ifananye chukwu
ifananye
kwalo ibele na la ya nu lo nu mu
ifananye
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye Ifananye chukwu
Ifananye chukwu Ifananye chukwu Ifananye chukwu
Ume nuwa gono munti kangu nifemje kusi Ifananye chukwu nuwa Ume nuwa gono munti kangu nifemje kusi Ifananye chukwu No will if a mamma and a new one. Mbo one in all I know. Oh, a bolo maconias, a bolo macachuku, Jesus, and one David. No son, you got to know, Donella Lanyana, so Macanos and Yazeno. If I need my channel, no, why ya before the Melani, a calendar let you go. No one live for my melon, where's it be family, man? No banana can I know. Ebe melon, mema, bama kupo mana manya gola guna. Bonyenta nebe, bonyuku nebe, na manya na guanyo. Oye na mpotu ewe kali zenu, Jesus ajuba zena, lezi fene mezi na benu. Onye na no wanye tie na manya gola go mama di ege jega zanwa Jesus sagwa oku ye no je bute mi ye je bulu mi ni bata
Onye meme
Onye le bu ba go si fenu Jesus sagwa si chano na mire wa lo manya wa
Sawa
Ola ni fe bu beme Onye ofu le ti beza Sawa ni fada nye chukwa
Ifananye chukwu
nuwa
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye
jebe jebe nuwa chukwu dumeje nu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye
bala nuwa na chukwu neche mu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye
bele ya kwalele ye ficha manya nu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye
chukwu kwalo ibele na la ya nu lo nu mu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye chukwu
Ifananye Ifananye chukwu
Ifananye chukwu Ifananye chukwu Ifananye chukwu
Kwa
Chukwu neme Dine ngunya oyoku Yoya sofu Wano mano nyefejima Yonye nana kwalia Boya nagaza Maka nifananye chukwu no wano Oye mifananye chukwu
Ongwe lifananye chukwu
asị m ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
onwere ifeanyị chukwu n'ụwa
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
ojebe
jebe n'ụwa chukwu dumejenu
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
elebala
m ụwa na chukwu na-eche m
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
obele
ya nwelele ya eficha mmanya nụ
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
mkpụrụ
oyi bele n'ala ya n'ụlọ ọnụnụ
ifeanyị chukwu ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu
ọ dịghị ifeanyị chukwu
ifeanyị chukwu ifeanyị chukwu ifeanyị chukwu
Another Gbedu from NigerPickup.com.